désolé. Drop the beat. Oyagala kulaga ko busongo bwange ya ndowooza oyagala tukyusemu ku mpisa zange gwe lwaki tumbisa okugabagaba ebintu byange ya ebintu bino byetandise mu maka gaffe ya tewe sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula sikyakutamula mbuulira kiki ekikutawanya sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula sikyakutamula mbuulira kiki ekikutawanya faded. So faded. Buno budemo bukula lula sina wakasi yange Singira wala gwe laba figa yange Buburi buri lusiri wala gwe manyo swaza nze Wala yo uchetu sadadinga nechanze Tell me sichafuma bulungi oba empisa zange zenfuula sikyakula lula kusabula mbuulira kiki ekikutawanya dadi sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula sikyakusabula kula lula mbuulira kiki ekikutawanya faded. So faded. Them chickadees are never gonna give you what you need, honey. Sweetie, dee, dee, dee. What I get, I wanna so come near me, baby. Me tell ya, them girls only want your money. One day me gonna kill somebody. Them girls only want your body, but I can give you more than just my body. Them girls only want your body. One day me coulda kill somebody. Them girls only want your money, but I can give you more than just my body. Hey, faded.